Dibby on the beat.
Yakubonga mama wami, yabulela mama wami, yakubonga mama wami, yabulela mama wami, wanisise emhlabeni, yabulela mama wami, yakubonga mama wami, yabulela mama wami, wanisise emhlabeni, yabulela mama wami, yakubonga mama wami. Yakubonga mama wami, wanisise emhlabeni. Yabulela mama wami, yakubonga mama wami. Yakubonga mama wami, yabulela mama wami. Yabulela mama wami, wanisise emhlabeni. Yabulela mama wami.
Lami chube nalo ngele kulelo mamam. Owandola in and mandi wandisisa emhlabeni. Le imbokodo yeqobo yalidiseva uthandi. Nifethe suka kumumama uzolithola ngechambios. Ngisho lapho ukhoyo xa kungoko ndiyakhumbula. Ngikhulisile mamam ngoko kumele ngikubulele. Ngentsuku zamzophinda ndifisingasezingongezi. Ukuze hlale phansi mama wami ngobom usumfundisi. Usukele ebuncinceni mama wami undithwele. Ngoba usendimdala nami kumele ndikubulele. Usihlale mama wami ngam uziqhenye. Indodana yakho qala ndikwayiyo yogqibela. Ngesenzo sam ukumele ndasuba sothola umvuso. Ukuze sihlale phansi mama wami nam ndibulele. Uzehlale mama wami ngam uziqhenye. Mama wami ngam uziqhenye.
Yakubonga mama wami, yabulela mama wami. Yakubonga mama wami, yabulela mama wami. Wanisise emhlabeni. Yabulela mama wami, yakubonga mama wami. Yabulela mama wami, wanisise emhlabeni. Yabulela mama wami, yakubonga mama wami. Yakubonga mama wami, wanisise emhlabeni. Yabulela mama wami, yakubonga mama wami.